la place.
Yo,
Lucky Boy.
Ni ujinga tu kufa maskini, wambie pesa zipo ila zipo kwa shetani, wajipange masista wache wadange, pesa inafanya paka watoe kwa mpalange. Du, mvumilivu siri mbivu, kwa nini mbona nikikosa wanacheka sana mitaani? Why nikipata wanitazami machoni, cheku walivyo konda kama wanaumwe salatani. Mahaya wane mbao hawataki mini shinde, kwangu wajipange tena ikibido kashike jembe. Misina bali na hadisi za wasei, kama unashari mindo Tomasi jo tuzipange. Sena sina haja ya matiti na saka doma na muda nao sio lafiki. Nipo pisi za kunyima honi wala sio lifti, demu tushe ila kusudo siko peshi, shakopi na kupesti, Mungu washani blessi. Huko mzani wananita pache 50 centi ya haya siso meki, leo nipo kino kesho neti klabu Masaki, mbona zafi tu na kaza leo na saka doma mpanja mwingi kama mo. Nipo gado staki shobo na haobi show, walosema kuimba bado sawa naomba kolabo, na mipia staki shobo na wafungia vio nigga.
Nina mambo yangu, nina mambo yangu,
mambo yangu, mambo yangu, mambo yangu,
na michungo yangu,
yeah,
na michungo yangu,
na michungo, michungo, michungo.
Nina mambo yangu,
yeah,
nina mambo yangu,
mambo yangu, mambo yangu, mambo yangu,
na michungo yangu.
Tena humwaka watashika dabu, wajue Mungu kocha ya waza niweka sabu. Kini disi si kujibu, we shoboka ni kwalibu, kini taka niko bongo da jiji la nasibu. Yodume suluwa linatoka na mama enu, nye vidume shati basi ushetiwa kwenu. Sicheki na malehemu, uchungu ni leba ila kujigijigi utamu. Sintofahamu wai shombo inakatwa na ndimu, ukipenda wanafunzi mke wako mvalishe fomu. Nasongesha munu dumu, mziki ni vita na nisha simba mvietinashi. Awani party party kwa kudam shidam shicheki na vyongana nukia marashi rashi. Wanachuki chuki mina kaza buti, wananiwinda kama pigi na mkuki mkuki. Mila cause boy lapo flani ubituzi sijui, sula ya mbuzi sicheke tanki cheki futui. Epo real na maniga wa shamba wa taiga, lala na njia wenzako tunalala tunapiga. Tunatumia faida michambo mingi dida, kama unaweza fanya sambona unakuwa mwoga. Ndivo nilivo sina makuzi, wabaya watu siyo ngombe wala siyo mbuzi. Mbona sishuki waluzani mtashushu wa steji, wamededi lafo mjuba ndo niko maka na hiji.
Nina mambo yangu, nina mambo yangu,
mambo yangu, mambo yangu, mambo yangu,
na michungo yangu,
yeah,
na michungo yangu,
na michungo, michungo, michungo.
Nina mambo yangu,
yeah,
nina mambo yangu, na michongo yangu.